exclusive from Afrofy.com.
I'm so holy. I'm so
Uziwa chito yanga mamiezi ya kutali Kutulu kushabati kutavisa umpawi Kansi kusaziwa chini zita ila ntawi Nili kujopu bonti ungeni sawina Nisa kila mani hiwe ugani za vina Kukambisa pangono kuni yankane miponto Anza kono kutufya ati ine unisi Papita 2 weeks inaiwe pepe unanisia Why? Pachani kukonda wezo zivela upondo Weze kusomola kulipeni pasonto Nonifaka mupresha ne monga ni kukondo Weze richa chizende wenzo pisha na valendo Manje upepesa vichani Ukwela kuline uni uza chepe pwani Batiwe gelo ulipeche na nsoni Monga pali ine unachoka pa ukwini Veneni kuze na tilive mi eloni Elo kuli iwe ine sini za buelela Neze kukuza uzani kumbukira Fose ve ukamba ipo sini za kumvera flex Ninakuza chani life ili monga drafti Mailo wezo ponta patile lo nyengele Kuponta kweka kuninyozela amama Wapwela wanisia wezo yesa ni za jama Nika kumbukila mami ineni malila Kani ya kupeti wezo kana kunipasa Lelo na pili valavu ima sila slow Gati wezo nikonda wae unanisia so Kunisia na mapresha kumutima na chilonda Ninavela phone koni uza tivasila Waona vabalance lelo uni uza soli Pati kumutima uni uza ibalako No Tamtizo Just why classic music We ain't gonna stop right here Let's do this though It's your boy Nintizo aka Tamtizo Alongside Young J Flex aka Lindsay Jr Baby Christ I got you on this one J Breaker Wise Kid aka Wise Christ I got you Queen Amaretta I see you We know how we do this. Mr. Max, I got you.
This is a G-Max production.